Bannayuganda ab'enjawulo bakubaganye empawo ku ky'okugibwako kw'ebyempuliziganya ey'emitimbagano y'intaneti ng'abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu bagamba nti kubeera kulinnyirira ddembe lya bannayuganda so ng'ate bo abagyeyambisa mu mirimu egy'enjawulo omuli abasuubuzi abavuzi ba bodaboda bannamawulire wamu n'abantu ba bulijjo bakyasobedde eky'okuzzaako naddala mu kaseera kano ak'ebyenfuna nga bikalubo akulira ekitongole ekirungamya ebyempuliziganya mu ggwanga ekya Uganda Communications Commission George William Nyombi Tembo akawungeezi k'eggulo yafulumizza ekiragiro eky'okuggyako amayengo g'ebyempuliziganya yintaneti okumala ebbanga eritali ggere ng'agamba nti nsonga za byakwerinda ze zabawuliririzza okuggyako yintaneti mu kaseera kano ak'okulonda.
In respect of the principle of legitimate aim, the Internet Restriction Directed is in line with the legitimate purpose, that is protecting national security, public safety, and public order. This suspension I'm talking about was effective some few minutes back, that is 13th January 2026 at 18 hours. And remain in force until a restoration notice is issued by the regulator. Public internet traffic, which has been blocked, includes social media platforms, web browsing, video streaming, personal email services, and messaging applications.
Akulira ekitongole ekirwanirira eddembe ly'obuntu ekya Foundation for Human Rights Initiative, Livingstone Sewanyana, agambye nti kino kyennyamiza.
Eky'okuggyako empuliziganya y'okumutimbagano kyennyamiza nnyo naddala mu kiseera eky'okulonda. Ekiseera eky'okulonda kibeera kiseera ky'abantu kubeera nti bawuliziganya, bateekwa okubeera nga baweebwa eddembe, okubeera nti basobola okuwuliziganya ate era basobola era n'okuteesaganya ku biki ebigenda mu ggwanga. Ekiseera we kisuubirira nti omuntu aweebwa eddembe lye n'abeera nti asobola okutuusa maloboozi ge ku buli nsonga egenda mu maaso naddala oba okulonda kugenda bulungi oba tekugenze bulungi kubanga kyekiseera kye.
Sewanyana era agamba nti tewali nsonga ematiza lwaki abantu bayinza okuteekebwa mu mbeera n'obunkenke obufaananako bwe buti nga tugenda mu kalulu akalina okubaako amazima n'obwenkanya.
Tewali nsonga lwaki abantu baabakuba ku nsolobotto mu kiseera nga kino kubanga biseera bya kunoonya nsimbi, biseera bya kulaba nti tweteekerateekera okuzzaayo abaana mu masomero. Kale empuliziganya kola kinene nnyo okulaba nti ebyo bituukirizibwa. Kale eky'okuggyawo empuliziganya ku mutimbagano tekiraga bugunjufu, tekiraga nkulaakulana ate tekiraga demokulasiya abaakula.